Mahi nama rima tekau mā toru. This time the possessives involving three or more people will be used.
Whakamaoritia ēnei kōrero.
Hei tauira ēnei.
Our elder made the speech.
Nā tō tātou kaumātua I whai kōrero.
E.
We have 7 lecturers.
Toko fitu o tātou kai whakaako.
Tahi.
Our principal is a lady.
He wahine tō mātou tumuaki.
Rua.
Their cat was on the roof of their house.
I runga tā rātau ngeru I te tuanui o tō rātau whare.
Toru.
Their cows are in your garden.
Kei roto ā rātau kau I tā koutou māra.
Whā.
Our sausages are ready.
Kua reri ā tātou tōtiti.
Rima.
Our house is full of relations.
Ki tonu tō mātou whare I te whanaunga.
Ono.
Margaret has run off with their ball.
Kua riro tā rātou Paoro I a Mākere.
Fitu.
Your porridge will get cold.
Ka mātautau tā koutou pāreti.
Waru.
Our sack of pipi is on the tractor.
Kei runga tā tātou pēke pipi I te tarakihana.
E oho, e oho, moeroa mā. Kua whiti, kua whiti, ke te rā. Maranga, maranga mangere mā. Kua whitu. Kua whitu karaka ke te wā. Morena e mere moeroa mangere. Kua pau ke te parakuihi. Kua pau ke te parakuihi.